dachimsafi.com.
Mapenzi safari ya kwetu minawe ndo kwanza yaendelea. Tukose gari, msitu na nyika minawe tutatembea. Kama bahari ya kina kirefu bado tutaogelea. Tukose meli, mawimbi makali, amini tutaelea. Baby, like the stars in the sky, like the shadow by your side. You'll be my eyes when I'll be awake. No care, homa, I swear you are my pride. Just look me right into my eyes. In the fire, you'll be my eye. Now baby, because of you, mweza kumwili wangu tinini, kama moyo kangu pote tana na na na.
Tafuta moja nitakaye mbembeleza tendereza, si unajua kwa hakika ni wewe tu. Kwa moyo wangu nimechora tatu, hata kama kwa dini ni tabu. Wape kisogo kwa nini watadu, wacha unegere mimi na wewe dele. Kama vibes tu basi wewe ndio vere, kama gari vroom basi mimi ndio dele. Kwa wimbi la mapenzi namba niwe wako fere.
Like the stars in the sky, like the shadow by your side. I'll be your husband, you'll be my wife, my baby, baby. And I swear, you are my pride. Look me right in my eyes. I'll be the fire to your eyes. You make my heart go tinini.
Tatu sasa tunapata naye kwa matatu. Leo kwanza medunga trao flani tight kaki na top moja kali kona printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja, ameketi toka conductor nyuma karibu kiti ya tatu. Mi niko opposite kwa kiti ya watu wa tatu, niko kona, yani mi ni mtu wa tatu. Kawaida miu kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumsalimia na kumambia vilero yangu anafanyi nasikia. Lakini na huyu, mi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima ni kusalimia ni kumbi vile weni mrembo. Na tangu ni kuone day one, sija kuwa tena ni kilala saa tatu. Kijani ni ma late night too, masop ni kijisikizia. Ma R&B na ma blues pia, plus ma love song flani, funny funny, sijedha ni hata watu usikia. Yani